jande laso e didi der dewtere golleji lilabe jehagal Paul e Barnabas. Assalamu alaykum higirabe kettinibe, miden channa on der inde lamdo jomirawo jonjam. Miden beltina ko min bawi wartude hande ga yottinde siriyaji men do habar gurnan kesam. Higirabe fadde Isa Almasihu yencude do o halani lilabe makko ko be latoto cedantobe mo der Urusalima der leydi Yahudia leydi Samaria e faakeron duniyaru fu. Der jandeji men der dewtere golleji lilabe en gi'i no ruhu cenido walliri lilabe der gollangal habar lobbo fuddi sankitade illa Urusalima faakeron duniyaru perge namu ittama. Joni Yahudanke e Mohana Yahudanke tokkudo Isa fu latake inna goto baba goto der Isa Almasihu. Ama higirabe no hoddi fa joni nokkuje dudde gonto habar lobbo on yottaaki gina der jande me sakitinde en nani no eglisia der Antiochia lilirsol bi'etedo du Paul kam e Barnabas der dunde Kiprus fa be bajo habar lobbo on ton. Handen en nanan noybe jehiri yeso der jehangal mabbe kettine.
Paul he yadirabe mun nati lana ndiyam mauka der Sire Paphos ben jotti perge der Lady Pamphylia don yahaya Marcus sedi he mabbe soji Urusalima. Amma Paul he hodibe ben dilli perge ben gari Antiochia der Lady Pisidia ben nati der sudu wa jordu nyalande fowtetende be jodi gada jangol tawreta Musa e bindi annabibe horebe sudu wa jordundun lili hemabbe mbi'i bandirabe ndeni odon jogi hala cembindinowa himbe do fu kale.
Paul Barnabas e Yahaya ballowobe dilli dunde Kiprus be pondi perge do miere dande mayo leydi Turki. Yahaya so'i Urusalima ama Paul e Barnabas be idiri soppirde be jehi fa kiloji keme didi e lasoji nay do bamle de faratigon fa be jotti sire Antiochia der Lady Pisidia sire de hana sire Antiochia der Lady Siria to be yuwi sire ferere gonnon ama inde majje funo gotum sire romankobe teddune non no kure chokkitaki e lumorde de labi jehoji soppirde hore hudo gorgal e lettugal fu pottata sire non to habar lobbo wawi sankitorade har nokkuje fu no wodi du Yahudankobe dubbe der sire nde denne nyalade fowtetende Paul e Barnabas jehi der sudu wa jordu fa dewida lamdo he mabbe ardibe sudu wa jordu dum pami ko werbe no don be yami Paul e Barnabas seni e be godi hala ko be bajoto kettine ko be bi'i.
Paul ummi banti jungo mum wi'i ono Israelankobe e onon kulobe Allah kettine. Allah Israelankobe on subake mamirabe meden maunini lenyol mabbe ndegol hodoyno leydi Misiranden kanko du wurtinobe der mayri der bawde makko o munyanibe der ladde yerure fa wadi dubi lasoji didi gada ko o halki lenyi jeddi der leydi Kanana o hokkidi himbe makko ndonadi ko watta duubi kemenayi e chapande joyi. Gada mum, o hokkibe kitotobe fayotti jamanu annabi Sumaila. Nden mamirabe meden Elimo o hokka dum en laamido. O hokkibe Saulu bi Kis, jipotodo he Benyamin. Laamibe duubi la soji didi. Wakati Alla teti laamu Saulu, o subi Dawda laamobe. O hali do Dawda o wii. Mihii ko Dawda bi Yese, golko belnowo bernde am, gadowo muide am fu. Nder jipotobe he Dawda Alla wurtini Isa, kisinowo Israelankobe hanono ofodori dum. Fadde Isa warde, Yahaya waje ke himbe Israel fu betuba, bengadane batisma. Wakati Yahaya timino golle mum owii, mihana mo miloto ngomi on, ama goto no wara gada am. Momi fota iba firtude boggi pade mum. Bandirabe, onon jipotobe he Ibrahim, kam he kulobe Alla. Enen habaru kisinam o lildana. himbe Ursalima he mawbe mum en anditay moy woni Isa. Wakati be kitotono Isa, be kumni halaji annabibe di be jangata nyalande fotetende fu. Bani ko be kebaino felore fu he mako, be eli Pilatus wada oware. Wakati be kununo ko dewte kaluno do Isa, be jipinimo do legal palangal, be mobimo. Amma alla ummintinimo he maide. Balde dute omo wangana wondunobe he mako illa Galili warde Ursalima. Latibe chedan tope mo handen Yesu himbe. Mineng, miden gaddana on habaru lobbo. Ko alla fodanino mamirabe meden dum. Yotinani en, enen bipe mum en. O wadidun wakati o ummintini Isa. Non windira andere jabura sura didi. Anwoni biyam, handen latimi bama. Kaden du, alla ummintinimo hakunde maibe, achai bandu mako nyoli, non halirno ndewii. Mi hokan on barke chenido, barke gongajo mo podanimi Dawda. Gammajum wadi Dawda wii ndet sura jabura gom. A achata chenido ma nyola. Dawda golani alla ndere jamanu mum, gadamum o mai. Bandu mako moba hadde anyeje mamirabe mako. Dunyoli, amamo alla ummintini on nyolai. Bandirabe, ande ko harmako ya fede hakeji wajete hakune modon. Neto fu gondi nimo no soptinte he machangaku hake. Ngutaureta wawai sotinde on hemu. Ndene, kakile toko winda ander deute annabibe dum heuto on. Ndare onon yawibe alla, kaitine kalke. Gammi watan gollal nder wakati modon gal on gondinta base ni neddo gom halanno on
higirabe Paul wajake der sudu wajordu du dow Isa waju makko no nandi sanne he waju Pierre nyalade Pentecosta e waju Etienne yeso ardibe dina yahudankobe sababu jehagal Paul e Barnabas der sire de woni be jara habaru kisinan gotan dan be gari latade se dantobe Isa almasihu. Paul famini ko Isa woni goto on kumnudo adiji lamdo dinfu. O halanibe no yahudankobe tontiri Isa. Ama lamdo ummitinimo hakkude maibe. Den o halanibe ko har Isa tan. Be bawiri hebude yafo hakkeji mabbe. Paul hantiri waju mun har fodude noppe mabbe. Kettine kaden.
Denne. Kakile toko winda ander deute annabibe dum heuto on. Ndare onon yawibe alla, kaitine kalke. Gammi watan gollal nder wakati modon. Ngal on gondinta base ni neto gom halan no on.
Paul fort inope makbe, kosenipe gondine kope goni epe nana dumpe kalkam. Lamto no watan hunde heire hakude makbe. Amasenipe kepi gondinde, dempe natata der lamu lamto. Higirabe, jowoni wakati arano, ko jamaare der sudu wa jordu du nani do Isa almasihu. Be gondinan na, be jaban Isa hano kisinoo makbe na, be anditan hunde heire de lamto woni no watana, ketine.
Wakati Paul e Barnabas mburtino der sudu wa jordu dun, jamaare nden elibe, be ngarta nyalande fotetende warore, be mbajo iri wajungu. Gada chankitaki haurinde nden, Yahudankobe dupe e natupe dina Yahudankobe toki Paul e Barnabas. Kambe du ebe kalda hemape, ebe kolitape, betinno nder mojere alla. Nyalande fotetende dekotonde nden, himpe siren den fu kauri fa ketino hala alla. Ama wakati Yahudankobe benji uno jamaare nden, kiram natanipe, ipe njedda ko Paul wajotodum, ipe njennamo. Nden Paul e Barnabas kaldiranibe e chusal mbii. Notilsi ono ming artata halande hala alaka. Amma gam on chalakeka. Ongatai ko e modon hefotupe hebude mburndam dumi nandam. Minjehan to himpe bekana Yahudankobe. Gam kanjum woni ko jomira o yamirimi. Min darnima fa lata nota lenyitin jengol. Gada kisinam fa kerol duniaru.
Waju Paul ummini hakkillo der sire den. Himbe dupe gonno jiti nanude kade waju gun. Dem be yami Paul e Barnabasi bajo kade. Wakati nyalade fautetene wartuno. Himpe sire ndemfu ngari hetina na adebe. Ama wakati Yahudanko be bengi uno jamaare maudeden. Be kewi kiram. Be matai beltu waji Paul. Paul no wajo do lawol kisinan kesol. Omo wajo ko hargon inon der Isa almasihu tan. Ba wirdo latade darti be yeso lamdo. O wajake ko Isa almasihu woni sadaka chakitido. O nati no kure chakano be lamdo. E no kure julir de maunde. E ba no kusaria taureta Musa. Paul wajake ko lawon kisinan kesongol. No ontani netdo fu. Yahudanke e mohana Yahudanke. Lawol kesongol woni sababu kantol lawol kingol. Igol woni kantol dina Yahudankobe. Higirabe, dun tidani Yahudankobe sanne wakati pe nanuno wajugu. Paul, kam e horemu, fadde mu fottude Isa do lawol Damas. Si ake darnude chankitaki wajugu. Omo wonno Yahudanke tokuto saria taureta Musa gonga e gonga. Omo wanyi milo do lawol kesongom. Ama wakati Paul fotuno he Isa, ofami gonga omburna mako watiti. Jonin, Paul woni no wajo waju gotungun, gu o wanyuno. Ama Yahudankope deri Antiochia jita hetinade wajungu. Be jita hetinade gonga. Be jita kuje batita. Dembe puti ye dondirde e janchude Paul he wajumu. Dem Paul hali wi ipe.
Notilsi ono ming artata halande hala alaka. Amma gang on chalakeka. On gatay ko emoton he fotupe he ude mburndam du mitandam. Minjehan to himpe bekana Yahudankobe. Gam kanjung woni ko jomira o yamirimi. Min darnima fa lata nota lenyit in jengol. Gata kisinam fa kerol duniaru.
Lamdo hokki Paul golla yarude habaru lobbo oto Yahudankobe eto lenyi janani. Ofu iri dersudu wa jordu he Yahudankobe. Amma be boppimo. Joni o waddi habaru lobbo oto be kana Yahudankobe. Paul fami muite lamdo. Siria lamdo no, ko har lenyi Yahudankobe duniyaru fu warang andamo. Isa iwi he lenyi Israel, kanko woni jengol duniyaru. Joni jengol gon. No yeina hakude himpe lenyi janani, haro himpe hano Paul. Amatume himpe lenyi janani gatata. Mejaban habaru lobbo ona, ketine.
Wakati himpe lenyi janani nanuno halaka, benani mbelum, beteddini hala jomira okan. Be Allah subani mburnam dumitam memfu gondini. Hala jomira okan sankiti nder leidi ndinfu. Amma Yahudankobe ben ummini hakkiloji rewbe rewobe Alla teddube, kam e mawbe sirenden. Be ummini torra do Paul e Barnabas, be ndiwibe leidi mabbe. Kam be du, be piti solare koyde mabbe do sirenden. Den ben jehi sire Ikonia, ahi be ben kewi seyo e ruhu chenido.
Yahudankobe boppi waju Paul, ama himpe lenyi janandi dupe gontini. Hala lamdo du sankitake der leidi dinfu. Paul e Barnabasi to rama, be diwama der sireden. Ama gondimpe kewi betlum pernde e ruhu chenido. Lamdo no wondi he mape. E ba goto wauta darnude chankitaki habaru lobbo on. Higirape, onani e ompami habaru lobbo ona. Odonandi he Yahudankobe, na himpe lenyi janani deri tarihi ona. Odon ketini gonga on. Ama on chalake gonga o watita burna mona. Na on jabi ko Isa almasihu tango ni lao on kisinan. On jabi mo hano jomirao mong e kisinoo mong. On boppi labi mong kitina. Ache kantire siria oderi duaere. Babirao gondo do. Menjetima ko habaru lobbo o yotimen oderi Niger. Walume menpama moe woni Isa gonga gonga. Wallume mento kamo. Hebime ruhu ma chenido. Fame lato keupe seyo e menjara habaru ma lobbo onto beto. Amin.